Romeo, of course.
Wasotyo mwagala ze kasubiri oba wasuze bulungi kwekimanye kulowooza kwagala biri lava kufiringa omukwano zende sorigino fresh dagoni akatebo banteko wano zikiriza owomukwano tuleko ku mwanjo kubanga nyumirwa byokola
my love byendi byebyo kankuwa ebyoyagala leero bebi yegwe gwe neesiga bali abalala nabeewala ze wampalafu na katebe netula
zino nsonga za mutima
international bali obasingako
leka tubikole nawe
baby zukuka nesunga
zino nsonga za mutima
kwagala omusiri ekyusa
leka tubirekero mutima
baby zukuka nesunga
zino nsonga za mutima
kwagala omusiri ekyusa
leka tubirekero mutima
Katonda yampa chenali nsaba Nafuna loka nene sivirayo Nasiga za mtima zina salao Ndi mugumu yogera shohulira mulavu manyasiri echusa Esike bulati Ndi mulavu nawe Kuluno wogana tuso kusana Kwe manyabioli viendi Be my girlfriend Sifuna tulowe mbasi kulabaku Ukwa galanga pasipoti Nze ndi mulavu nawe Pera nangeriru Esike bulati Ndi mulavu nawe Baby zuku kanesunga
Zini usunga za mutima
Kwagalo musiri echusa
Leka tubirekero mutima
Baby zuku kanesunga
Zini usunga za mutima
Kwagalo musiri echusa
Leka tubirekero mutima
Njagala lavu jolina Sabali pititi nawe tubyekole Zikiriza tubele bagala love yeo Master Dani bali banta manjagala love My baby wanugwe dokita Mwende kaosi manuka wanzibu mutima nawe katino vinkole Mpagalo musugati kalaba novimba Untambula neka malaika Temugezeo na muangula is a true love Kankole gwebio agala vyuka Yegwe my love
Baby zuku kanesunga
Zini usunga za mutima
Kwagalo musiri echusa
Leka tubirekero mutima
Baby zuku kanesunga
Zini usunga za mutima
Kwagalo musiri echusa
Leka tubirekero mutima
Wampalafu nakatebe nendeta
Zino nsonga za mutima
International galo basingako
Leka tubikole nawe
Fresh dragoni Escapulati Big boys
Zino nsonga za mutima Leka tubirekero mutima Zino songa za mutima